It is not easy ukunyuka entabeni, but uma ulova, uma uyijida, uma understand ukuthi ngile ngiyahobuluza ngiselokishini or ngisemakhaya, it's okay, it's fine, but go back to your dream. What is your dream? Why are you living? Why are you on earth? Wenzani? Anginandaba bengathini kwingqoko ebhogade enjani or limadlakadlaka or kwenzakalani, but I'm going somewhere. Don't work hard, work smart.
I know we started from the dust, we know. Never forgetting where we're coming from. Pumemlazi where it hard to flow. Kodwa kumnandi, yo. Zama ukushintsha impilo. Fasima olufihle khona bese uswenga ngechino. Maningi amaphupha aphelele godini nefiso. So angijaji ma ungijaji angakalivuli iphimbo. Cause maybe nginamakhala maningi ngathi nguthingo. Cause daily bayakhala baningi asimlahle uThixo.
People, but I promise, and not to say I promise, shut up.